Manavela, amatiko 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 Manavela, ina inanza mtumu, ina ifeva mtumu, ina ifeva mtumu, ina inanza mtumu, ina inanza mtumu, ina ifeva mtumu.
Mtoto na nkuna na kiminya kijicho mbono na uchuna yani yani bwe 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 kuna ublenda na mticha mbona leo utauchuna
umeni washasha umeni washage
eli wadada
umeni washasha umeni washage
eli wadade
umeni washasha umeni washage umeni washasha umeni washage
paka wiwi paka wapa paka diwi paka dawa paka tiwi paka takwa paka buiwi paka bombe champagne champopo wape watoto zije na moto champagne champopo wape watoto zije na moto.
Ela é irrenda pra tu.